3, 2, 1.
This is Empire Sounds Entertainment.
We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Ukiniona nawe wanagwaya.
DJ Brett.
I love your ways.
Madini kuwezu leave the swali mundu.
You can contact Selector Rashid on 0705910185.
Lamba Lolo. This is one DJ you don't wanna fuck with.
Are you serious?
Oh my baby, tell.
Shukuru mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia na kila sababu ya kujivunia. Yani kila kona umetimia. Yani kila kona umetimia. Napenda mano.
It's the one and only DJ Rashid, the official party DJ.
Are you lying?
Namshukuru mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia na kila sababu ya kujivunia.
Let me hear you scream.
Yani kila kona umetimia. Napenda mano kato kinukia. Ukinigusa no nazimia, yeah. Yani kama ndege hawanae. Tuokele na tupae. Kwenye kiota tukakae. Minawe ujeni kubebe washangae. Kwenye uchungu wakazae. Tukicheza kuche kuche na hotae. Minawe unakula bia wala unafido. Chuchuza kunitoa majicho hata uvae gunia. Bado uko simple unapendeza.
Let me hear you scream.
Shepu sinia kiuno kijiko. Chumbani wanipa madiko diko. Kifungua koki ya nini mafuriko. Meniweza uma baby te amu. Te amu. Uma baby te amu.
Enza unika mitadi di mi. Mitadi di mi. Mon amour. Existe aqui de todas as rosas que tem no jardim. No jardim. Essa forma você é louca. Me deixa com água na boca. Quando toca meu body choco, choco, give me toco. A mamacita, give me tumble. Give me tumble. Is that a choco, choco, give me toco. A mamacita, give me tumble.
Kosha, fundi akia Mungu anajua aki anachosha. Toto zinapiga bila kuonga. Ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Ipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukachana. Ukamukosa be closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Inama kidogi doki. Fanya kauna piga deki.
Ayana
deki, give me some cake.
Ayana,
God bless your mama. Ayana, hey, the way you move your waistline. Ayana na, na.
God bless your father. Ayana, hey, umogo magaribi baby. Ayana na, na. Na kamaradi yata imechemka poza kwa maji. Na kutegemea fundi mashine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimeka natia kambi. Come here make a chop your money baby. Come closer baby closer. Ooh baby take your clothes.
DJ
this disease, we will treat us abnormally.
Coronavirus.
It's a killer, it's a world pandemic. It's a world pandemic. Kana shika hadi wengi tumeponi. Wengi tumeponi. Social distance je somebody. Kama kuwasha sanitize nare. Wapenda na quarantine one time. Baki ndani ndani. Kisha washe nare. I need a sanitize. Make a sanitize.
DJ Rush.
I need a sanitizer. Keep your sanitizer.
Coronavirus. Nikasikia hizi stories za coronavirus. Najua hizi stories zima coronavirus. Ama utazisanitize, ama ushazisanitize, ama utajisanitize. Ama utajisanitize usingote. Nata kuna ganju na die acha nkutumie. Juna disai blanda mapati joa kunanga. Please stay home ama kapoko utamango. Cheki lando lana tregu wa muwaiza. Na mini kotu na masanitizer. Siko chupri mi dupri kijamin. See you after 2 months inshallah. Amen.
I need a sanitizer. Need a sanitizer. Na 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 na. Na 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 na. I need a sanitizer. Need a sanitizer. Na 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 na. Na 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 na.
Fungia kijani roundi gine saya kuku. Kabla jafika usiku. Corona iko huku na huku. Dizaina dikipofu itabiyona. Nikona swali nkulize daktari Rona. Corona ushikaka watu wanachoma. Nasikia corona kikushika tuwezi pona. Vaccine blanda bado japatikana. Vaccine blanda lita mikono kunawana. Chunga moro sinakumbuka kuna awa. Ukiregezo chelewe simtapatana. Usiku siku mandugu wakona marungu.
she's a girl for me. I mean, say, na-na-na-na, I'm the sweet. See, girl, she's a girl for me.
We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Yeah, we on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire.
I'm going up with a girl like you. When you see the mambo, you know that too. We see when I worry, they know I got you.
Yeah, yeah. But man with all the connection, I'ma give you all my attention. You are my number one girl, yeah.
I miss a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me. I miss a nice. She's a girl for me.
We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah, we on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire.
Baby, see your go pray, carry be a baki baki. I love you when my baby me and you with my shito shito. Na pilo me di beba apa you ma wani wani to. Zuko me ni shuka bana lota. Kasheshe nyingi mi waga si pendi. Ina ganji nyingo naza tu si pendi. Bad girl, super dana tu weekendi. Na kila nikicheza anadai ya endi. Anadai ya kuni mari. Lakini anadai dipo ya mahari. Na mwisho mwezi ikifika na salari. Anadai nito
na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah, we on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire.
Angusha hiyo ngoma kama mawe. Ona mkuna jili memkuta pele. Micheza Selina kuchezea na nywele.
Mwanza kama penzi amenenze amenenze penzi 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 kupata ninginia. Kwa yako mapenzi na kunywa bia minilewe.
Ni fundi mwenye slow motion. Matendo yangu slow but kwenye motion. Mi ni fundi mwenye slow motion. Matendo yangu slow but kwenye motion.
Mapepo zangu zina vaporate. Hapo juu baby vaporate. Mwenza kuchini nifanye kama ground shaker.
Ebwana mkuna jili memkuta pele. Michezo Selina kucheze ana nywele.
Sula kote, unaleta yetenu. Tunaya kachienu. Mujadu jadu wangwa. I love your ways, I love your ways, the way you look, I love your ways,
Uganda girl wine so bad. Caribbean and London girl wine so bad.
South Africa Botswana
girl wine so bad. All over the world girl them wine so bad.
I love your ways, the way you looking, and then I love your smiling, the way you smiling, I love your movement, locomotion, and then I love your kisses, oh bumbo buluti, give me ketchup, my benzi lako chips in a ketchup.
Come
kuwe, gala ketchup. My benzi lako chips in a ketchup.
They sweet my body, yeah.
The gala ketchup. My benzi lako chips in a ketchup.
She say ketchup give me all night. She say ketchup on the chip, we want it all night. Yeah, and when the money come, yeah, we go replay. Mr. DJ make you put it on a replay. Jam it, come run it, run it, run it. Girl, you know say you deserve it. Jam it, come run it, run it, run it. I go give you what you wanted. Big up bad girl, drop the big song. We go make the girl and wine to the floor. Come on, attack a pesa to man pesa. Come bubble up on the dance floor. See, as I dey land for the airport, oh, my baby say make I give him ketchup, oh. Ha, Vinca ketchup, oh. My baby say make I give him ketchup, oh. Nigeria to Uganda, girl wine so bad. Caribbean and London, girl wine so bad. South Africa, Botswana, girl wine so bad. All over the world, girl don't wine so bad.
Give me ketchup, oh. My baby like a chips in a ketchup, oh.
Believe me, baby, believe me. So much love for show me, I beg you not deceive me. Stick by me side, baby. you leave me. Bubble up your body for me, girl, and make me feel it. Oh, my girl, if you need me, one phone call me, dead spirit. Loyalty and honesty, girl, you are my number one priority. So me say me can't get enough for you, baby, me can't get enough for you.
Christophora. We love your song. You know that's why you're the only one we can talk to. Yes. All my life is separation. Damn, I don't like it. It's devastation. No one like being in this situation. Absorbing poverty without limitation. I pray God bring the best of health. Those of us who can help ourselves, and those who come, they're looking for it. Now they overcome the way I felt. Things will be better, I pray. Now I'm gonna make it someday. The meek shall inherit the earth. Now you know what I'm for you.
You can contact Selector Rashid on 0705-910-18-5555.
Knock right just up, spread it right just up, turn it back way, skin it out just up, put your tongue right just up, bite right just up, like a fuck you right just up. Yeah, you and me so busy, me are your dominant, what me say goes, everything else irrelevant, you discipline like a soldier, we in a job.
Yeah. Someday, my life I'll get sold out. Yeah, someday, my life I'll get sold
out. Me ready for you, girl. No matter what me say, me ready for you. I just want phone call. Me ready for you, girl. And when you call me, me ready for you. Don't I just want phone call. Me ready for you, girl.
Everything nice in Mutaya, Colombia. Bad girl cafe, me plan it for amnesia. One million, guapa. On the fly, señor.
Sweet mama Zita, you deserve me corazón. So nice to meet you, could you tell me where you're from? Never seen a girl like you, you're hotter than the sun. Hotter than the sun, girl, you're hotter than the sun. Me and you together in the island having fun. Under the influence of sweet coconut rum, girl. Magical vibe, I don't want to be done.
I need to give me your love, I'll never give you no fun.
I wanna give you my love, give you my love, give you my love.
Baby,
I wanna give you my love, give you my love, all of my love.
Sweet, sweet, sweet love.
I wanna give you my love.
Fun.
Under the influence of sweet coconut rum, girl. Magical vibe, I don't want to be done. And if you give me your love, I'll never give you no bun. I wanna give you my love, give you my love, give you my love.
Terremoto, 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 terremoto.
fuerte choca choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow no matamos. Come shaky, 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 shaky. Shaky, 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 shaky. Shaky, 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 shaky. Como es, dame una vueltita otra vez. Shaky, 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 shaky. Shaky, 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 shaky. Shaky, 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 shaky. Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa. Y salen fieras por naturaleza. Echate eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, 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 tra. Ahí es que va a apretar, echate eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra. Con tu y jeans siente al duri cuando le roce el booty. Le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Soparle rafagazo sin llevar una nueve. Se explota como un peine y explotó como un largo. Me debe la pista y su cintura le embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si capa el bailoteo que se come este par.
Seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista. Vente a
The official party DJ.
Yo tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Cari pone la regla, quiero que obedece.
Mami no tiene pausa, quiero que pase. Échale,
échale pa'lante, pa'lante. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Me parece boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista. Vente, hazme lo que sea. I like your boom boom girl.
Tú quieres candela y yo tengo la vela. Llama 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la palita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu chorro no lo casera. Te llaman a ti la reina de party. Mucha esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, no, no pare. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y zumba de DJ otra vez pa' que dance. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa' adelante, pa' atrás.
Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl.
Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en el DJ Rashid.
Okay, rocking my baby in the tree. Okay, rocking my baby in the tree top. Love so nice, you know. Rocking my baby in the tree top. Love so nice.
Rocking my baby in the tree top. Love so nice, you know we can't stop. From the first touch, boy, from the weak spot, we can love her. Monday and Tuesday we can link up. Wednesday and Thursday we have to walk soft. Friday are my days, nice as fuck. Can't wait to cuddle up, so baby hurry up and come. Aye. We can love, yeah, yeah. When we make love all night, all day. We can love, yeah, yeah. When we make love, yeah. You just want the week, don't you know me well? Have a pack a day, you know me well, one gear. Checking for the pace, you know we off we go real. Me, you and some mind, what a real nice trio. Me, you're the remedy, mix you the energy. And the girl, me, I go play, me need no referee. Set me free, set me free. Use your love and come rescue me, my.
break to 6 a.m.
DJ Press.
Let me make you come again.
Do it, yeah.
Keep it hush, 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 don't tell no one.
Undercover, Mr. Lover, yeah.
Got enough to turn you on.
So let me put a ring on your finger. I know you love me and I love you too, baby. Me say prevent, then I'm loving your anything. Janja na kita kicking is him God just know that it's nothing. That I am a pains in the trusting woman, woman, woman. She be my woman, woman, woman. Queen. And I know they gonna say story. This time we gonna make them free. I say prevent, bang, I'm loving your anything. Janja na kita kicking is him God. God just know that it's nothing. That I am a pains in the trusting woman, woman, woman. She be my woman, 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 woman.
Nasema ha ha ha, basi mianza vinoma na ha ha ha. Wakileta bifi na baki wametapaka. Ataka wanatupa buti na mangolova. Min kona kabunde,
toka mbio kama tokora.
Nasa piti kibans vle na nibamba ma. Niko na mitungi na maganji na maganja ma. Panda ma, totu andama nishe mpaka kwenye ba. Niko na kakitu na niwasha ni kami ni ta. Onasa, pass me six, zoe shi aga kak. Kilizo mapain mara moja kama better pan. Better than that one, better than a red sun. Ilopa kwenye biti na ni tamu kama kandi ba. Damu kama kandi ba. Ni damu kama kandi ba. Ni damu kama kandi ba. Nega kilamba na ni nyonde kama kandi ba. Damu kama kandi ba. Ni damu kama kandi ba. Ni damu kama kandi ba. Nega kilamba na ni nyonde kama kandi ba. Uko lirikali fit kama iyo skirt umeva. Alvia kama npis kwanza kama biti kapuka. Biti ko kwa DNA tabidi umebanjuka. Ha ha itabidi umebanjuka.
When the deal 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 baby girl don't real deal. No ma ananenu tamu kila time me na spill. Ipata na kwa club
na jonda lipa bill. Basinda ukae na me juna jwa mina kufil. Siyezi kukanzo kama madi ya makora. Banige penda uko kwa life yangu vimeja. Nibaki na we mpaka tushike bakora. Suna jwa mina we my baby si wani deja. Kamu kama kandila. Kamu kama kandila. Kamu kama kandila. Neza kilamba nani yonja kama kandila. Kamu kama kandila.
Okwanko pole nimekuja ghafla. Ni vile wewe ukuo umenibamba.
Ah, femi one pia kongu wewe ni mso. Kwanza vile ulituosha kwile vasi aligiso.
Nakupenda manze wewe ukuo humble.
Asante.
Legend, kwangu wewe ni icon.
Ah, stories are icon. Kwanza wewe kambali. Femi one, mukwa nimekuja mani.
Okwanko umekunichota. Okwanko umekunichota. Okwanko
Jesus!
Dule Major, Dule Major. Sulukuna de kuchapiana na e. Ishia, Ishia, Ishia.
DJ Rasi.
Rico Beats, Mr. 808.
Okwanko pole nimekuja ghafla.
Sijali.
Ni vile we ukuo umenibamba.
Ah, femi one pia kongu we ni mso. Kwanza vile ulituosha kwile vasi aligiso.
Nakupenda manze wewe ukuwa humble.
Asante.
Legend, kwangu wewe ni icon.
Ah, stories are icon, kwanza wewe kambali. Femi one, mukwa nimekutamani.
Okwanko umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona?
DJ Rush.
Bongi bamba, kwa Instagram nikicheki zo mapaja.
Okwanko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kabile napenda tambla.
Okwanko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kabile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Hey. Minataka kukulamba mbako shindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Gapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okwanko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Okwanko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Napenda machali wako na swaga.
Okay.
Nikicheki fashion yako hapana.
Femi one au machali loko loko. Ni loko tu lakini hawana kagetu.
Nataka kurombo sahadi chini.
Nataka kuyokota uko chini.
Napenda kupakwa nikiwa juu.
Siteti, napenda hiyo view.
Fungua bonnet,
okay.
Toa screw. Mbona unanidai na usiniambie uongo.
Na kudai tu umetoka ghetto. Na we ni manzi hako. Manzi mafongo.
Okoko na kitambi
utaweza.
Nikikupea
utaweza. Nizidro. Kama sauce, minde sauce, minde boss, minde wild boss. Yo, kama sauce, mean the sauce, mean the boss, mean the wild boss. Jackie, jeshi ni mbaya na wato kuma bodoski. Mbogi ni mbaya, mbogi bado kimonyoski. Tamasha leo ni lemje yo na gaoski. Mlinge kam joni unatokyokyo na kimo magote chok. Sibu joma gode chok. Siminko joma gode na batata sija dozi. Ko joma gode chok. Sibu joma gode chok. Siminko joma gode magode na bato chok. Siko joma gode chok. Sibu joma gode chok. Siminko joma gode na batata sija dozi. Ko joma gode chok. Sibu joma gode chok. Siminko joma gode magode na bato chok. Ati foko foni kamu via DJ Afro. Ni kwenye ima introductions. Kalala kokana nimeshinda nikiwa macho. Magode mashada nimeshinda nikizi macho. Kwa niko nini kikula kile nko nacho. Cheki vile nimenyanya kadi sensi kwa kwa macho. Niko jaba ndani ya umo ina. Jaba ndani ya umo ina. Luka taka tumamora tina. Chinja kade mako na itina. Mina ita ina skiza. kiti baba donda ifinya jagi kwanza tuko Friday so kesho mi siko job nenda ntunia kila mali hakuna mali siko job rada safi kipatana form nilio mindo natoa karika jaba joka choka masima sari siko jama gode chok siko jama gode chok siminko jama gode na batata sija do siko jama gode chok siko jama gode chok siminko jama gode ma gode na batata chok siko jama gode chok siko jama gode chok siminko jama gode na batata sija do siko jama gode chok siko jama gode chok siminko jama gode ma gode na batata chok
Obe sera mburi imepigwa ni mauvuvu Moshi unacheki ni ya vuvuvu Mangu kwa chamasha ni wanguvuvu Kwa chama mapanga kisha susu
Ati ngadasa pisha chunga kuchatisha Wakisha ikisha macho ibisha Moshi pitisha matisha Kwa tulipisha nanga inamisha Lalisha tengi meweza gani fikisha Tarimbo rungu pikisha ndani ingisha Vigita pato na giza kina tatiza ririma
Boondocks gang
Naitimba kizima na yundia goma Siko jama gode chok, siko jama gode chok Siminko jama gode na patata sija do Siko jama gode chok, siko jama gode chok
Siminko
jama gode ma gode na patata sija do Siko jama gode chok, siminko jama gode na patata sija do Siko jama gode chok, siko jama gode chok
Siminko
jama gode chok
Magic on the beat. Poka home, vidole kwa com. Sikile time akitepa na search porn. Condone, malizi ndome. Utaziwasha dim jwe inform.
Hip hop, hip hop. Chifonya ngoma zote mbaka hip hop. Na shiko, wakerito. Siwachele tufonye stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si watele tufonye singa TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si watele tufonye singa TikTok.
We came from the bottom. Dile enzi za my belly bottom. Kishiko, atyo tuko. No dick a lot, pinya bottom. Nako TikTok, kakidosho. Na kile time ka utak mboso. Niko ritho, jua kiumbitho. Na pinya pandelia isi dildo. Na mwaga TRP kwe kusnili chimba. Nina kaflata ya sina pressure nilijidunga. Na hizi ata ni za gikomba ni mtumba. Buda ni kako ya venye nguna anawika. Jururiye jururi ijururaga jururi oria veduda jururi emenyerere jururi jururiye jururi turiko sawa jururi tutuzko sawa jururi namiko sawa
hip hop sifonya ngoma zote mbaka hip hop nashiko wakerito Si watele tufonye stinga TikTok TikTok babe, TikTok Si watele tufonye stinga TikTok TikTok babe, TikTok Si watele tufonye stinga TikTok
Leo niko jing na minkatsia Ale aki na maneza mpansia Natamu iko hapa nda kumalsia Kuna dima pendi doshi say about ear Handwork, C-form Na eza nyora njuti sahi kwa i-flow Nduru Ndani ya tiplo Na leo ni lazima lambe lilo Still talk Cheap hoes Imagine na kikota jia dildo Jiggle Stingu ya nginyo Wakitambia taezana na maminyo DJ pull up chiki chiki bla Chiki 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 bla bla DJ pull up chiki chiki bla Chiki 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 bla bla Hip hop Hip hop Chifonya ngoma zote mbaka hip hop Chico, Wakerito, si watele tufonye stinga TikTok TikTok, babe, TikTok Si watele tufonye stinga TikTok TikTok, babe
DJ Brasil
Tukisema cancel, jibu forever New NWA, niggas with an agenda Kid K, Mad Trizzy na Major Only thing we want to see is my beggar Buda ni deja, so pia tu ah 6 million ways to die, Buddha Chagua Nani, awale wase unawajua When we rock up on the mic, it's like 1, 2, ah Hey, kora hiyo bitu meiwai Ina boom boom, twaf kwandai Moto, moto, kashai Akiwalai, akiwalai
Staki uweke mikono juu Staki ukatike ujikutu mevunjika mgu Sefu sikia mtu akipiga nduru Lakina taka kuona kila mgenge akidu
Nipepega,
mabega
Nipepega,
mabega
Nipepega,
mabega
Nipepega,
mabega
Nipepega,
mabega
Ganso,
mabega
Kwongwo,
mabega
Nipepega
extra cash, mina chaka kublo. Usilete pombe na crate, leta na ndo. Dosi keti VIP, napachi na the others. Tunajua kwa rayando ubamba. Niko na kale ka feeling ya kutesa. Ebu kila mtu apewe mindyo sponsor. Sijika ni kulewa, sijika soni poa. Sijika ni komaji du. Ama waiter wa meiva kuliko mademote hapa ndani. Okay, na get loose, juni mekuwa busy. Usitowe jasho buda, check it easy. Staki uweke mikono juu, staki ukatike ujikutu mevunjika mgu. Se kusikia mtu akipiga nduru, lakini ataka kuona kila mgenge akidu.
Wow. Leo misi wenu utapidwa ni okote. Nayo kana tesa mweke chemba. Kana moto kana umiza mweke chemba. Bad girl mweke chemba. Chemba, chemba, mweke chemba. Umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Paka nini? Nayo nayo asapa ni kalitu. Kuna bash na buruka kama mosquito. Kabaridi na vutia mamitu. Leo kuna waka joo kama jiko. Kama jiko. Ndani ya bash watu wamejitepa. Wamesunda shasha hadi kuangepa. Nika ita Sasha, akawasha shada. Zika shika tukazima joo kwa mkeka. Kura uka ndika dukupiga ngasha. Nikika msasha amenipakisha. Pesa kwa bahasha,
bahasha.
Pesa kwa bahasha, eh. Nayo nayo kana tesa mweke chemba. Kana moto kana umiza mweke chemba. Bad girl mweke chemba. Chemba, chemba, mweke chemba. Umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Paka nini?
Balance your feet, balance your feet. Piga shot mbili tena balance your feet. Kama uko tiki buda tena repeat. Tena repeat, tena repeat. Kama si otaki misi daisi amasna. Kama si otaki ama kukuni na fast. Hapa ukinyamba kutanuka very fast. Ana arsenal na mpea World Cup. Kwenye mgenge ana track be crazy. Bitu ziko kwenye koti Johnny Casey. Fuko iko nyuma imebeba Casey. Kwa brain mashashola nina feel be lazy.
Round 2 si magun, tumekuja kuwa boom. Kila siku tuko stupu, kime kuma hit. Moshi mbili juni hit. Moshi mbili juni hit.
DJ Rashid.
Yo mzing umepakani. Uko machangi umepakani. Wedi riet umepakani. Ay, umepakani.
Nayo nayo kana tesa mweke chemba. Kana moto kana umiza mweke chemba. Bad girl mweke chemba. Chemba, chemba, mweke chemba. Umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Paka nini? Umepaka nini? Paka nini?
Kamba bana niloa, osi pene kata paloa. Mama kamba bana niloa, osi pene kata paloa. Mapo, polo, waimo na abio na teile. Mapo, polo, waimo na abio na teile. I keep a distance, I keep a distance. Oh oh, I keep a distance, I keep a distance.
Yo, they're not ready, nah, they're not ready. Step up in the place, they drop the confetti. They're not steady, nah, they're not steady.
I been with that KK, and I ain't talking Betty. But money never rule the man. The girl them wanna do the man. Pull up in a new sedan. Goddamn, sue the man. I apply pressure on those that I pressure, and those that I tasha, that event guy Fisher. Mama, have you noticed? I've been pushing for this. From a pocket list of raps, I've been trying to flow this. They won't try to flow this, but I ain't rapping for them. They won't try to flow this. It's never popping for them. Dropping like voodoo, chaka chaka doodoo. From the west to the east, feeling like Zulu. Bunch of fulu fulu. They love the way I raise the bar to the roof. I be feeling monga name of Mulu. Hotter than a cool man. Run the track like a road run. For some time, but we're not done. Keep a distance, it's a mad fun.
Mama kamba bananiloa. Kosi pene katapaloa. Mama kamba bananiloa. Kosi pene katapaloa. Mako, polo. Waimona abi on a daily. Mako, polo. Waimona abi on a daily.
Let's go. I keep a distance.
Distance.
I keep a distance.
Hey.
I keep a distance.
It's bad choice. For instance, I'm the reason some of you are in existence. I do damage and you hurt like a fist bump. Nyongwa, that's a hook full of hiccups. Number one on the charts for like 3 months. Your mouth running like it's sponsored by Adidas. Or Pampas with the verbal diarrhea. I keep a distance, Nairobi to Zambia.
Cancel for me. Cancel. Kenya Zambia collabo. Nimevuka border bila kubonga. Keep a distance, you're in a open door. See, I'm the solo, I'm from your to a ghetto.
You be my honey. You say you want me, oh, you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Beep, beep. You got the keys to my Jeep. Usi stuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, baby, full speed. Skid. Accelerator. Speedometer. Kuserereka. Speedometer. Accelerator. Speedometer. Kuserereka.
Kuku ni ndege, basi samaki ni meli, kangoma ni genge, kwa mikrofoni mini mkali, utanipata na my boys nikikata maji, kwa dunda sipendi vita dona watiaji, nikiserereka, napenda ndogo hiyo, na ndimu, na jagi ya maji moto.
You got the keys to my Jeep. Mrs. Duke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, baby, full speed. Skid. Accelerator, speedometer, kuserereka. Speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka. Speedometer.
Kawewe ni gari, basi mimi ni driver. Kawewe ni nduki, basi mimi ni rider. Kawewe ni bunduki, basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda, basi mimi pajama. Sexy body, kaa like a beamer. Let me put it in reverse, I want it bumper to bumper. Umebeba, utadhani ni trailer. Kama wewe ni kicha, basi mimi ni neighbor.
Beep, you got the keys to my Jeep. Usistuke sana mambo, hii ni stitch.
Fire.
Ignition, baby, full speed. Skid.
You can contact Selector Fashion on 0705910185555.
Inks na my inks, wait, amo. Sinikona, inks na my inks.
na madem, we kamu. Sit up on a drinks na madem, we kamu too.
Sini furahije, na kuna daige. Kasindano kame jame, karoro kame piga mukoro. Mafisi wako chrome, mbogili gembo nyosti. Nika juja, juvile kakothika. Piga deki, na bado kana pika. Sema teke, na figa ni ya mita. Vile kana bend, boxa na haribika. Akichuna mboga niko west. Makala kirombo sani na chest alafu shot. Ile design ya revenge. Gide, gide, leo ni na mide.
Inks na my inks, inks na my inks, we kamu. Sini kona drinks na my inks, inks na my inks, we kamu tu. Sito kona drinks na my dem, drinks na my dem, we kamu. Sito kona drinks na my dem, we kamu tu.
Situpewe zile ndoro, zile zi ufanya mini go hadi moro. Zile zi ufanya tunakosa mamoro. Snipe morale, amsha usidoro baby. Gurumisha isonge, nikuwekele kama carbon paper. Leta diambo, kipusa fanya mambo. Hadi waya ishike mitambo. Juhi bunde, imebeba mboro goto. Rungu kienyeji hapana gedongo. Hibastola imebeba mboro goto. Rungu kienyeji hapana gedongo. Bada man yeah.
We gonna drinks na my yanks, we kamu. Sini gonna drinks na my yanks, we kamu too. Sito gonna drinks na my dem, we kamu. Sito gonna drinks na my dem, we kamu too.
Niko na kamu tu, na wengine wanadai kukamu tu. Waita, leta, ziki kamu tu. Marinate, marinate, niweke mutu. Wamlambeza, wamnyonyeza, na malaleza. Niko drinks na my ex, alifanya poa tu. Kuni ex, niko hezi na kuanga tu. Drinks na my ex, na mapati ya subuhi si lazima some sex. Baby mama ako hapa, anadai we ni ex. Malaleza, wamlambeza, marinate, marinate, niweke mutu.
Basi minkubusu. Atika mtuzitoke, tudance atishoke. Na usiogope, mdogo tuziondoke. Mkate, nsake, npate, nchote. Na ihadi koste, miwesha ninote. Na kuwaga fete, tuende tuendete. Sharp kama shete, jibambe sitete. Si, leo nisiku ya komami. Kamika watoke kwa kule kinguai. Na bado kini jenga step back. Tia. Kwani neje bado jasikia tia ti. Tingishizo marama tia tia ti. Mikono juko napenda matia tia tia. Right, left, atia ti. Kwani neje bado jasikia tia ti. Tingishizo marama tia tia ti. Mikono juko napenda matia tia tia. Right, left, atia ti. Atia tia 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 ti. Tingishizo marama tia tia ti. Rombo soko kona zo matia tia 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 ti. Ma-tia-tia-tia-tia-tia-ti. Tingishizo mara ma-tia-tia-ti. Rombo soka kona zo ma-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-ti. Mambo Lucy napenda koka pusi. Kakueka brown sana sana duke uzi. Kakona tunyole tu soft kata uzi. Nikarefu sana miuka pima kana uzi. Na penye kuna joto suka tuenda ni ya kamisi. Najwa kana skenja kata toka juzi Pindo na wuzana au wengine Johnny Puzi Au wengine Chucky Ati ningware mdogo mdogo nikipiga babu Kamsupa kakakam kakadeika hap Kakadei nimpige maji mbake chekwa jack Mdogo mdogo
You can contact Selector Rashid on 07059101185